Unajifanya na wesi gwangi, tahadhari ki step side hii. Kutambui siku jui siku sikio, kubonga yako yote ujue side hii. Weni fala unanichunguza sana, kunisaka saka utapendo kinipata. Kutambui siku jui siku sikio, kubonga yako yote ujue side hii. Shubi zangu wezani nani, ato usha ifikiria kuguza pake kahi. Top floor na siku panda lift, togo pangu nalikafunga bila assist. Top artist, top rapper, top lagam, na shinda na kolabo na amnikaribi. Ambia producer na ingia stuma giz, shugli za mchana zi, misi employee. Press delete, fala akijisikia sana, ninge wavuruga shida mini brand sasa. Success kai wezi patoki wadanda, niko kila mahali nite rap Griselda. Nasioneka nangi sana, location wa ya pedi na gangsta uichapa. Chuma kwa west mkini kujia sana, ganji chafu nikiwai lazima yoshwe na pasta. Unajifanya na westi guangi, tahadhari ki step side hii. Sikutambui siku jui siku sikio, kubonga yako yote ujue side hii. Weni fala unanichunguza sana, kunisaka saka utapendo kinipata. Sikutambui siku jui siku sikio, kubonga yako yote ujue side hii. Call police, kabaya anazaza sana, hizo tabia zake ni zangu na ana baba. Ini wivu juzi one hit wonder, catalog ndefu shida tumbo ya anaconda. Ikifika hii mboka kuna mtu ananiguza, angalia namba zone vile na vuruga. Kasa kitu gani tukipatano na jificha, na sihitaji mbogi hii ni shugli na maliza. Imagine thinking you're competing with me, last time I checked all your songs made me see who you know run the game like me, and don't call for sure if you're not ready for the feel. I forgot hiki la miheta ezinga pangane uko nyuma msisahau na ni one muna copy paste na nyi wote ni mafancy address hit shit anymore. I'm done. Unajifanya na wesi guangi, tahadhari ki step side hii. Kutambui siku jui siku sikio, kubonga yako yote ujue side hii. Weni fala unanichunguza sana, kunisaka saka utapendo kinipata. Sikutambui siku jui siku sikio, kubonga yako yote ujue side hii. We'll be right back.